nawde no leɗɗe non godude ɓiɓɓe nawtortoɗe gaɗirteɗe nebbam rewɓe no golla dow fi majjum nder birni gawre le région dosom. Aissa Hassan goto nder maɓɓe faminiri no ɗum gollirte.
Sukaɓe no ɓottowa ɗum gara jowa ɗum yeeso dammuki, ɗi nyama ɗum wartan guraje, nden ɗe pusete waɗireɗe nebbam giriji. Geƴumum keccu ɓoosete farte fa woɗa, watte nder wowru une warta nebban ɗan. Nebban nawɗe ɗam iɗan moddi, iɗan weli, nafakaji kewɗi tawa nder majjam. Miɗen gatta ɗum ley nyamdu e nder kulle kewɗe. Baade neɗɗo no woodi ɓuure, geƴugon ni musitinte, watte nder hiite fa ɓenda, nirke watte ley ɓuure, sagare mum feewa.
Illa nde puɗɗuɗon wadde ngal gollal
duuɓi mum ɗuuɗi, ngam min kam illa miɗum fanɗi ɗum. Geeɗum nawɗi ɗi ɓoyi no nawtiro nder leydi amin.
So on itti nebban ɗan, toyi connoytoɗɗum nafakka oye keɓto nder
mum?
Wallahi nafakkaji kewɗi min keɓata nder mum. Sukaɓe yahoɓe no ɓorta ɗum ɗen no keɓa ceede récréation nder mum. Sukaɓe rewɓe ɓurtuɓe ɓen do no codira kolte ley mum. Woɓɓe ɗum no ɓeyditira ɗum cooda nyamdu.
Keɓi sakuru nawde worru litereji nebban foti keɓton hemu
ɗiɗu gamsa sac fo wa
sakuru nawde woturu no waɗa litereji nebban ɗiɗi e feccere, sakuji nayɗu no waɗa litereji tati e feccere. Ɗum ɓottoyta ninon hokke dabbaji ɗin nyama ɗum, deni ɗum yoori, nden ɗum fusete farte fa woɗa, watte ley wowru une hamƴe nebban ɗan no wurto heese heese e ɗum une fa warta weelu, ni ko girbal file nebban ɗan no itte.
Balɗe foti watta ko yoora
fadde e ɗum yoora, ɗum waɗan balɗe tati.
Noddangal ngale ngatton heɓa gollal geeƴu nawde ngal cigilo ɗon ɗum fa wooɗa nebban ɗan sonne nder leydi Niger fuu yahde leyɗe yaasin.
Ko min giɗi ni woni min ballitire e machine golloɗo, ngam minen kam nder wowru min unata ɗum, amma de min keɓi machine miɗen giɗi.